hata nikikosa mi wala asijali. Na hata kini sema mi wala si wajaji. Na mshukuru aliye tu kula kwangu mbaka nsalite usela lodi. Awe askizwa na nitaga wakubisha macho mbele kwenye pesa wakubisha atulali tunakesha wakubisha pilika pilika wakubisha kukosi tunatwendi. Kazi yangu na uzaga mimi tumba kari yako we macho kwenye pesa miwala sobisho. Nikipata kitoko na rizika na choo asina tama na mini kesho mintapata. We kazi yangu mimi tumba kari yako kuna muda na kuwaja winga mama mama oh. Kama nikikosa basi kuwa na subira mchumba na mini kesho nitapata na nikipata mini takupa mchumba Ajana na maneno mashoga zako tena usiwasikiliza kisema wakikutongoza waambie nono aniko bichi bwana tafuta kwa ajili yako askizwa na nitaja wakubisha macho mbele kwenye pesa wakubisha atulali tunakesha wakubisha pilika pilika wakubisha wakufosi tunatwendi.
Wanangu na bisha kweli si utani najituma na pambana na mimi maneno maneno mtafani kebizwa na vimba siyo kweli jamani.
Ukipata kidogo na maneno wanaongea binadamu ila ukikosa wao wanafurahia
maneno angekuwa mkuki pia angeniua binadamu wanakuchukia wanajiamua
Biga biga we mina pambana wanangu wale Biga biga we mina pambana na mangushi wale Biga biga we mina pambana kimpi pesa wale Biga biga we mina pambana yera makuti wale Ona squeeze wala nita wakubisha
wanangu boda boda
wakubisha
matirie masoja
wakubisha
wakwaja shoto la moja
wakubisha
yembe South Africa
TKB ya 990 waishima KP so Liza Tachi Tambo
Mijanza karimu mapesa mene ya kukuru naipata yo Tony wanguzo we Niki wanguzo profesa apewe unaipata yo we agu haiplali babake haifani babake ilifani babake halikamu we ngengo wachaji mwanakula panga wile wakilanga naipata yu meneja wa mangushi maxi bugati boya 95 naipata yu michi msela sabi akamiko meneja gila naipata yu watoto wakona wana kukuta zaki Arizona kiwezo baba wawela
Submit to warm, touch on the mix.